ገዳማይ 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 ቀርበኝ ቀርበኝ ሰበባቶኝ ገዳማይ 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 ቀርበኝ ቀርበኝ ሰበባቶኝ
Karibin sababa tonye ben karibin sababa tonye ben.